connected with the best DJs in the business. Who else but Nairobi Metro Area's number one party DJ,
Crystal.
Crystal.
Huh. Unaishiaje vi basic nika kesho iko promise na kuna era sick tesi na penda album ya chronic nyuma yangu na cheshi nomba niende mbali wanakungojea utedi wende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Wife akija shopping twende overseas. Pick up na gari kubwa let me show my keys. Nazia kajui ya meza wone emblem jadinya. She's skin dio stima wacha Ken Jenani.
Keep chugging, keep chugging. Keep chugging, keep chugging.
Kuna era CJC napenda album ya Isa. Kama patuonge kwanza nani atatupe mkwanja tule. Hakuna kitu ya free day katai kanyabule. Style imenda shule tuko high kama shule. Najwa hapo likosha hapa tu ni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake. Napaka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka amka na asante. Fry ele ukonayo wacha kuti compare. Ule na mingi ndo naongeze watu yake. Kiko mtu alise manga eti mini don't care.
Zimenishika yo. Mali mepika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki zimenishika yo. Zimenishika yo. Mali mepika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki zimenishika yo. Kikukukicho kimejificha sini kimbicho yo. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha yo. Kikukukicho kimejificha sini kimbicho. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha juni kimbicho. Washa kiss. Nukende chei nikivute kinge. Adiko play nikitamu kiss. Nsaya rei nikiki. Adiko play nati washa kiss. Nukende chei nikivute kinge. Adiko play nikitamu kiss. Nsaya rei nikiki. Hadiko vein kunifanya mara mingi nikohoa. Kwa kifua, nukivuta. Na mamore wangu wote so anapenda kuzi. Kutoka ngware hadusi kusushi ndaka tuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedi seko inadizi inafatu ziende. Ziki kama, nuzivute. Zote ka chagi. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki kimenishika yo zimenishika 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 yo mali mefika zimenishika zimenishika yo zimenishika 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 yo niki kimenishika yo kikokoho ayo ndalili ya kunyongo kokoho 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 ayo ndalili ya kunyongo pitisha mori utaitisha ni kubwa sana ivisha matches correct macho nyanya na usisema kweli ukiulizo unasema pana mevuta unasema pana maybe pengine kweni mori mnajuana si kuna watu wakajua mneza kosana I mekubalika weki bado mchana kikush kipas kwanza kitam karasi kwa umezo ya jomu utasikia ni koko France unajoko smartini umedunga maklax uneza vapans joka mbiyo ruka pans ati kwa mangini shali na ito matisha
DJ Crystal
Komanyine mtani na ito matisha Brand new style na ito matisha Kuna kikolo kinare ko area wakisha Bakini mamoshis natoka hadi na tirisha Sini komanyine mtani na ito matisha Brand new style na ito matisha Kuna kikolo kinare ko area wakisha Bakini mamoshis natoka hadi na tirisha Sini komanyine mtani na ito matisha Brand new style na ito matisha Kuna kikolo kinare ko area wakisha Bakini mamoshis natoka hadi na tirisha Nwa kikuliza ni nanu kwa kizi wakisha Basi njirani kukandol kwa kizi wakisha Na shemezi kuta kwa sana lwa mezi wakisha jo Nikubaya mori ongori nikumatisha 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 design bila kupatisha Kuna kikolo kinare kwa area wakisha Basi mamoshis natoka hadi na tirisha Kwa bika luko msafi jome tumatisha Kukona kamutu nkazuri na kame matisha Mambwa kuhanya biriganya bado umematisha Naka ngoma kengine kane ito matisha Sini ngoma ngini mtani na ito matisha Brand new style na ito matisha Kuna kikolo kinare ko area wakisha Bakini mamoshis natoka hadi na tirisha Sini ngoma ngini mtani na ito matisha Brand new style na ito matisha Kuna kikolo kinare ko area wakisha Bakini mamoshis natoka hadi na tirisha Tuneza chizi kikimbiza mbuzi ngozi na gato Siliku matisha Bako lamba lolo isha tubo Kujesikia mamorio flani okari wame toka dago Some kamna ngini mbaya unaskabli na dunda bro yo jaki Ini lembaya muli kwa mkiongo che Nilisikia mkionge ikabakini kwa letea ini Ile piti kona kika disneya ini Pitiki wanayo hadi mambonda wapea ini Ile ya mafans wangu kwa gotea kuwa show Bado niko seti mini lipotea ini Ile ya jeshi kumadisha Jeshi choza chini na bado piojo kumadisha Jeshi rege zagi mabata bado ziwakisha Kwa zikyo damasha apondo sazi zimati Ini ngoma ngini mtani na ito matisha Brand new style na ito matisha Kuna kikolo kinare kwa gelia matisha
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau juu utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau juu utajua
Calling all units over Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi serious Chumwa narudi bila to be a sindila Whiskey, hiyo ni petroli ya mashini Bless my room kana zizi Nianike hii mattress kama wiki
Ban, ban, Ibra City shash Chain, chain, Mali end around Kitu safi toka south Rasta man, water guan D, na wadigida waroro wakitikita
Mimi, kani beat na ua Mimi, kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau juu utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau juu utajua
Naiwake 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 Naiwake
Sina pressure kani manzi ya mebeba Kani miti itabidi nimesare ketepa Sina pressure kani manzi na kemba Nina tumeneze lala leo mpaka disemba Attitude kama mode wa Kenya Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya
Dunda leo imeni bamba zo Nikona dema na madia bazo Amenitowa Kenya mo anaishika shika Ameraruwa mpaka shati ya manza kunilamba Ashadai acha Acha kuacha
Naiwake Naiwake wake, nae wake, nae wake.
Simama kwa migu, rusha, mikono juu na kangoma kama nyai sanza tuku banju. Usha jibuka umeshika tu ukuta, cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta, ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia, mademo wakika mtu na wapandilia. Stare yetu be tumegaramia, cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa, hebu chunga ama demo naweza kupora. Tu wengi wa ukondani ni wako, cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu ni ongeze zile ice, najuo nitabli kitoka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to rory, hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam,
shuka shuka
shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga ame come to rory, makeg zikiisha mbura tina to rory. Tukimix na kindogu zitu gorokie, mina katabiko adimu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada, na kaitabidi minda city adi wada. Kima uru toa kutu adi nkiwa jaba, nyore ya mia pana tambu wala wama.
Get ready for another certified banger. Get rocking with the best DJs, movers and coolers. The Nairobi metro area is number one party DJ.
Mama, Sato, Kaka, Yundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru, cheza chine kawa iguru guru. We mtamu kastari nguru nguru, bakora kakondani sini turu turu.
Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako.
Follow DJ Crystal Follow DJ Crystal Whoa. Kelvin on Facebook, Twitter, and Instagram. At DJ Crystal.
Chapa Ilale.
Chapa Ilale. Chapa Igande. Leta Kirere. Nita Chapa Inyambe. Kisha Indipekitwa Nikiwasha Ingale. Jutu Komazi Basi Wacha Izame. Kedem Kedem. Indo Bazen Bazen. Kuka Kililia Basi Kidem Kedem. Nakusomo Macho Uki Pretend Pretend. Miu Katamaji Tuma Weekend Weekend. Candidate Kata Wiki Ina Depend Depend. When shallow end, I'ma depend, depend. Unataka lion, I'ma kiden, kiden. Sura na kupeka five, haga kiden, kiden.
Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja
hapo. Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda napenda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda
Ningi nani ya goro alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za kondo go chongo Lami mboko mbaka usogo Dema kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa badwa na dundosa Pale downtown na na dundosa pale down kudundosa
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda Miupenda na penda fanya na feel kama veteran Miudai miudai miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda
Niko kidali yo shamba na chuna mboka Lejo jaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninataki ya mayangu na rieng Nazi chuna kama chengu kunyanda upigwa mboka Ukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka da kula nyoka Wakichaka kitanda liko na sofa Chapa chapa kichapa na chia
broma Penye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako penye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda Penda na penda fanya na feel kama veteran Miudai miudai miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda
Pambulu, watu, washa kindukulu Kam kam tani nani nige mige mbopop Kam 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 tuti tani niku pige makipop Kam tuti tani niku pige makipop Bulu, luku, washa kindukulu Kam tuki jani ni kupige mavipopo Pale Instagram katatisha na kimboto Venyo na watesa minapenda mangoko Mangoto maloko Siko kwa mosho orosho Madiva zime budi na nikuru Kulamba mururu fika ndino jia koto Kurugu kupapa
Kama rada na wakili kana genyi Kama ona rada mbe ya belisha genyi Hapa niku sakata sakata kama sakata
DJ Crystal
Kuli kana rada na wapili kana rieng Kama au narada mbe ya belisha rieng Hapa niku sakata sakata kam sakata Chika yoyo kamata kamata kam sakata
She want a bad man look it up Never seen one like look it up Turn around squeeze and look it up Bend over stretch for the look it up
If you get step you napenda easy vitu Evula lisheni tibado unakutu Na mapunyeto so najua weni sugu Mango soko wa udai weni ndugu Kuja kwangu wakidai njugu Security ni yati unadai rungu Reni gani yata, nilithani yata Jona rungu ata, mbolo flani yapa Piga punyeto wakikaza kani dry yata Story flani za waras wakibanshada Niko pina kichingri kani ngale ata Christophe Frankadandanya himasha
Pelekena ring,
peleke na ring. Kikiwa kama peleke na ring. Zikinyanyo peleke na ring. Manguko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring. Peleke na ring. Kikiwa kama peleke na ring. Zikinyanyo peleke na ring. Manguko wakifika basi peleke na ring.
Karika Steph ma 3-pointer tu sifani Stephanie wanga na yangu tatu Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu Muhogo bigi mini mruya miupiga kibantu Ting-a-ling-a-ling Cool bella ring Na mindo bell ringer Na upeleka na rieng Tuma pini mejipini na makoro Na kapenka na ninyo nyambu Ohoro wakwa Mwenda wakwa Inanifanya nisike kushika matakwa Hizo zakwa Chezi kufakwa Ziko na riengu shinda hata za mamakwa
Diwa muranga na gidike tobo Budi zangu kama kanzango mongo Kwenye pedi wako lingoleo meno Kwenye pasto hivwa shoda ndopea meneno Sizi mwaga inje isi majambosho Inje inje maja majambosho Dabo dhabo dhabo kitu dhabo dhabo Sizi mwaga inje isi majambosho Sizi mwaga inje isi majambosho Ni dhabo 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 kitu dhabo dhabo Apa kuna za kwenye tutangoleo mbengo Nisha pita na kademu kapedi mapengo Peleke na ring, peleke na ring Kikiwa kama peleke na ring
Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Movie za leo bwana ni manginyo Form ya maodi na pia mayo Wakilalisha makwela ni wo Bez ni vela na ngem ni wrong Hadi mandugu wakuje na pong Sio mangeus pia wakuje na thong Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Siyama odi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Siyama yo wanapenda kalongo Fika bain ni kupeleke na rada Ita mangeosh miwonyeshe nani baba Tutondei siyanapenda miti mama Fika masai ndi uitishe kukumanga Kwanya kweli ni kuonyeshe vifa Upea tosheke yo vile nafa Namba nani achore figa Na ako truba na si magiza Leo si jaba ni magiza Leo za odi ni maisa Akitekwa moro iza Asikija apunda shika pizza
Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombo sande tucheze kalongo Ita makwila ndo tucheze kalongo Ita machura ndo tucheze kalongo
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo
Talk lady baby girl back in the day Nimekukemba siku mobwe ni genje Iko nini usijali joni nyege Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete Cha mama, cha baba Bile unanishika join na niwasha Macho zako jo zinanimada Na nikivua jo utaitaka Sio siri jo na kutaka Siko honi jo lakini naitaka Ruka ruka kwenye bezungusha haga
Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombosa ndo tucheze kalongo Ita makwila ndo tucheze kalongo Ita machura ndo tucheze kalongo
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama
Minda kam na mzinga boro niseti mashash Napenda ngeo siyo upendaga matacha nanga Stories ama feeling achijui ya mekash Najuni chura ya epigagi marasha nanga Stories au babi tu upendaga maras Kemba 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 chura Kemba 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 chura Kemba 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 chura Uwe umelalisha basi we kemba chura Kemba 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 chura Kemba 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 chura Kemba 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 chura Melalisha basi we kemba chura
Nemka ni chura nana dhudha na apigwe chuma Hata kama ako loka ndovu siata chuna Nakako na mradi siata ongeza yoko zuna Ukilegeza si utoka brosu kembe chura Suraki yatu nonotaka boy kao zuna Achapa nganga kwenda tekwa na kina obina Na atirere reke gwira shoka netina Tabusha
fagi otareta wone dhitima edireda fitina letana regoshina demchura nikyora wena wanagatia edireda fitina letana regoshina demchura nikyora wena wanagatia
Dance na baby ukichoka Wacha niko direct ukikata kakota Saito na sele mashida ni kutoa Pusha juju, ey minita okota Katambe, katambe Zimanare wacha katambe Iende, iende wacha katambe Baby shika simu wacha kabambe Katambe, katambe Zimanare wacha katambe Iende, iende wacha katambe Baby shika simu wacha kabambe
Buzz kubuff, mina chief kift tu Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu Wakidance ni matembe juu Na manyonyozi kosete za kigwava tu Ni barenga kikam ni ma 6 inch juu Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikam Matanova haswa, wairimu wanja fida Na kemba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa Wairimu changama, buda mbwese takar Wana nitaras kwa sababu mihubani Wakiwasha dust, tunaseti kapedi Ukinipa bang, tutakula rumba ham Na ajeda ziki Kama itabaki dunda Nitakemba, nitashika, nitafinya Nakajaba kakishika toa nguo Wacha hizo
Katambe, katambe Zimanare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zimanare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
Walisema sisi ndio mwangaza
Tumengaa
Acha katambe, katambe
Sana
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki Cheki yule pale, pale Akiweza si unajua vene si ufanya Acha katambe, katambe Baby girl, we inama nionesho lichopeo Siku mingi nimedai kuko Lakini sijapata chance ya kuko Acha nizame, nizame
Wapi
Washa ziwake, ziwake
Nini
Acha zibambe, tubambu
Lazima
Dance, dance na baby ukichoka Wacha niko direct ukikata kakota Saito na sele mashida ni kutoa Pusha juju, ey minita okota Katambe, katambe Zimanare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zimanare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe
Bringing you Bringing you the hottest mixtapes in town.
Follow DJ Crystal Kelvin on Facebook, Twitter, and Instagram. At DJ Crystal.
Katoto ka super ka fiti nikitwa ka whiskey anadai ni kuriski Anadai mamoshi tu nikidai twende Arusha ye ni moshi tu
Anapenda bash
Well shave anapendangi bush Hata George anajua zaki waga makush Kwanza mashash ndio stash wakisanifu kwa bash Akisi ude makona class Anapenda mistu miangi Napenda ganji Suno jo Mr. Kinoma na matiangi Izi mambogi zishangu kamtiani Wamesa wendo sama bani na ba
Bash
Yalde Anapenda from ya huyu mande Hehehe na mande Anajua girl, anajua
Mulevi, anapenda pali Anapenda pali
Mulevi,
anapenda pali Anapenda pali
Mulevi,
anapenda pali
Ani are you okay? Piga magoti uokoke Ape pombai kutoke Anapenda raha, minapenda ganji
Anapenda
Oya basi shoka dunda Ni kugide mi flow na design ya doba Tapienga unainye melea Kwa kona joi napotelea
Anapenda bali
Nikisema do you, siati ujidu Na kusoro chine maji na gamalibu Nikifika joni shisha I come through Akifika joni moshi come through
Anapenda bali
Mama baby wako ever ready Na meni jejo kocha bile game na watoka
Maribala na zinyama nika nikondonyo Nikidungi nimepaka netacho mamboto Nikidutu nikinyanya na poteza toko Zikibundi zikinyana zipeleka soko Nando tapo machapo mbake toe toto Pigo finga na kidole kimeja mangoto Na yote opa na lofta na piga koto San big wara lofta paka na jopo
banana. Mina eo bas tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iku ready imestedi nani?
Banana, mina eo basi tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana.
Banda, banda
si upandana. Katangaze basi baby si upandana.
DJ Crystal.
Safisha chakuchachisha, cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchachisha, unachoma unaban una unachachicha chicha 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 chicha. Unaharibu unachachisha na kuita form unaniaibisha. Mamanzi umekam nao sura zinatisha. Ni magaza wanachachisha. Zao hazishiki manze tei inaisha. Hey yo roba ebu juwitisha. Ju watu wameti hiyo form imejipa. Hey yo DJ pull up select. Ama odi wana dance wanatoa hadi shots. Na mamanzi wana dance wanatoa underpants. Wanachoma wanaban wanachachisha. Pale social media tuni mapicha. Snapchat install tuni mafilter. Hizo pics na mafoto wana edit wana crop. Sijui photo grid lightroom photoshop. Hiyo binti kidrop wana dance tuna shots ebu. Safisha chakuchachisha, cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchachisha, unachoma unaban una unachachicha chicha 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 chicha
chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha shida zako za kimaisha. Mina paisha nikisafisha. Ukitaka kunicheki lola kwa picha. Ama nataka ni kucheki kila dakika. Na mtani nisifike ka ujapika. Nitakatika sita jazika. Usibonge juu ya life ka ujazika. Toa pazia songa kwa njia. Na pongi sitosheki ka ijawika.
Kuna bali unamusa tunabamika.
Safisha chakuchatisha. Cheza chini kuda unakatia.
Crystal.
Everywhere I go, everywhere I go. Yanzi e buru buru hamza inako. Asla na saka mkwanja sinado. Inabaki tu ni smoke ya dash na inablow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'ma keep it real, don't know why figures keep on knocking my door. Or do you wanna miss now, let me switch on the hardcore.
These streets we bander. Give them another get your anger.
Jipanga ninyoe. Akili nywele sina taban kikoe. They want to spoil, they plot and ploy. Them kicks me tie, punchlines he floy. Atana dawa sinyoe. Oh, atana panga sinyoe. Sifungi taban kikoe. Labda tuko fair ya captain na boy.
Na yoni dite shiti ya maneche. Eko lukole mwenye nungu niko nani. Nito kata kata. Na kimo pyo magic center. Pinya yo kitu mwote
pyo. Boy child, aki unaumia. Boy child, aki unalia. Zile vitu boy child, we hupitia. Ni mingi lakini don't stress, we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori, mangori, kushoto na kulia. Don't worry, brother, apana chilia. Junajua mwanaume ni kungangana. Ata huyo manzi mrembo, mwombe namba. Hajalishi vile surako inakanga. Mwanaume kakede mwenye unatakanga, yeah.
They want $1,000,000.
Yes.
They want $1,000,000.
Right, yeah.
They want $1,000,000.
They want a million dollars.
But me the hustler.
They want a million dollars. They want a million dollars.
But me the hustler.
They want a million dollars.
Boy child,
they want a million dollars.
Boy child.
Yo.
Yeah. Hakuna yule demo neza katumiza roho.
Yeah,
can you miza roho? Boy child.
Yo.
Yeah. Hakuna yule demo neza katumiza roho. Yeah, can you miza roho?
Oh boy child, oh boy child, oh boy child, boy child, boy child, oh boy child, oh boy child, oh boy child, boy child, boy child.
Boy child, cha muhimu ni uhai bro. Kusumbwana na mas queen hi-fi jo. Kujitisho kona ukedi na ujapimwa bro. Kujichocha we ni sponsor na hata hauna do. Boy child, cha muhimu ni kungangana. Junataka kushi life iki sana. But life yako imeja tumalana. Kila kitu unafanyanga ina maswara. Joki njerishe rikesho kona Sara. Nasikiadi umekunja mama Sara. Unatenga do lakini unenda Sara. Ukidunga kiatu kali ni masara.
They want a million dollars.
Yes.
They want a million dollars.
But in the hustle.
They want a million dollars. They want a million dollars.
But in the hustle.
Kila fusako ina di area representing. Tume chill kwenye bestu na seti. Kia di nini ama nini ni kumedi.
Lokini ya kibonyeski.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Lokini ya kibonyeski.
Watu wakari ubangi ndio mekari hiyo bangi. Nipeleke nari yang manjege wa sinilandi. Hakuna nari washashash na radi. Venye miudi nya track walidhani hii ni pongi ya kaze. Akaze brayo mpenda manyonyo ame chill tu kwa base. Konyagi draju kasi do hatu chase. Geto ni awa super joe so tingisha na yo pace. Ukicheki ya kina linda.
Oya oya.
Doba zade makufu.
Oya oya.
Sako ni hiti lafu.
Oya oya.
So stretch izo mapaja tuka.
Oya oya.
Hiti lafu sako ina the area representing. Tume chill kwenye base tuna seti. Sia tinini ama nini ni kumedi.
Lokini ya kibonyeski.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Mbogini ya kimonyoski.
Mbogini ya kimonyoski. So original ha wengine wana copy. Kama unangori piga picha na uposti. Na kama huna form si ukamtu kuhosti. Hii ni mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechili kwenye bez na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo aimanshi kalejo. Sija itisha already ya shato wa leso. Sija mvuruga na ashan za kunego. Bogi ni ya kimonyoski. Hiti lafu sako ina the area representing. Tume chill kwenye base tuna seti. Sia tinini ama nini ni kumedi.
Bogi ni ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Bogi ni ya kimonyoski.
Bogi ya kukula motura na kunywa supu. Umanzi wa fine wale wenye ni wa supu. Bogi ya kukula tume ugombere na njugu. Hapa ni maluga na kutoa tuma kutu. Niko Lucy Chaparra chiza na mutara tara. Juzi alikula Sara akamdisha tu kwa Laura. Siaga vurugo tuna mbogi pale rounda. Mbogi ni ya kimonyoski.
Shika zigo kwa mabura na ufaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana. Baki zile za gai, 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 gai.
Legeza, legeza, mam, legeza kiuno ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza steki ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza zigo ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje. Pekeje, 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 pekeje.
Wanabebo na uba kando maskuta. Ile vako ya makaji mino gas kuka. Kauka spe, ikitisha na paka mafuta. Kakijiba nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta. Winga kwangu itabidi umeikumuta. Makejani weekend ilazimo kutoe form. Na mamle na wakilandi sisi tuwa bom bom.
Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabirka kwa blame na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabra na ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana. Baki zile za gai, gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai,
guy.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza, ki unoni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza, steak ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza, zigo ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza, diaba ni pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, juwa pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
On the beat, 1, 2, let us go, nigga, get a beat. Tulitana, bona, mono eye, ika pissed. Sasa tumerudi, tumekam na the beast. Heat make a lunatics now on the mic. Sellers DNA, gonna make you wanna lick. Dancing to the beat, you skipping on the feet. When it like a fake, you talking on the feet. Nime pata combo ka honey, she a threat. Like the way you like Keza, easy till I wet. Like chapati geuka, wanna make you sweat. Wanna make you let over when I pull it out. Sasa tumechachisha, sema package.
DJ Crystal.
Dema kipita, wana guruma. Akijipa wana piga bila huruma. Mirako baby zime nice na chachisha. Nashika jaba tudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sida, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlole. Shalkido ana spin na mayeng.
Ha, na mayeng.
Kani dem ana spin na mayeng.
Namaye,
na shikisha namaye.
Ha, namaye.
Zikishika ana drive namaye.
Ha, namaye.
Kwa mini endo lize bora ye.
Ha, bora ye.
Anajua yo spin namaye.
Ha, namaye.
Usiwori nimefintika. Kulikuwa na kajam flani bad tumekapita. Pewa tozi ku nice tuenda dancing flow. Najuka duka umefunga nipe dhudha yo. Kizi ngainga toka chini hiki kiangu kimese. Sita mbili mbili wa mnyenyezi ni kupe. Ukimble kinaanza kukukuza unaple. Na kudema dema ni kushike filthy wa high. Chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow. Tuwa bamba mnipenduru ni wa show ni kiflow.
Ni wa show ni kiflow. Ni wa show ni kiflow.
Wa mlambe,
wa mnyonye.
Wa mlambe,
wa mnyonye.
Wa mlole.
Masimba, yeo spin na maye.
This is the hottest and the notorious DJ Crystal. Follow DJ Crystal Kelvin on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Crystal.
Tumekuta tukimangoto. Kama vibes, pate portmo. katatenje 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 katatenje.
Ukicheki kuna watoto wamebeba mahaga nono, wamekuja kusaka lolo. Cheki juu na siku na joto, ukishinyaru kula mbosho. Kata tenje ni chuma moto, tumekill ata na washosho. Kinta sedyo iano, ongeza nduati bado ni moto.
Kata tenje siyo mchezo, tunakemea hadi mapepo. Kauna ngori tupate geto, tanindua kwa nima neno. Hawa mazuzu hawana lebo, watajuaje sindo kunego. Kwenye lipe na maboto. Kata tenje wacha mudomo.
Kata tenje, kata tenje.
De jongen, ik hoor tongen met die lippen van me. Om ik juice, super sap, laat me drinken van je. Duurt lang voordat ik kom, dat vindt ze minder van me. Maar ze is happy als ik kom, nee, ze hindert niet van me. Ze is blij als ze me ziet, ze wil meteen werken. En stikken die bij mij, schatje, ik werk. Ze heeft een dikke koelo en ik bewerk. Maar laat me niet te veel praten, laat me zitten naar je.
Laat me zitten aan die koude rest, weet je.
Kon
yo. Hey yo, Steve, come on, me wait. Boy, but the handle is back, yeah, great. Rosary.
Hini ugonjo kankiwa. Sometime yudhani hata nililaniwa. Vitu mina speed tough maniwa. Na hii na inailit manikiwa. Nasikiza wakibonga bata wodangasi. Imchezo ni rahisi kama ABC. Ama 1, 2, 3. Ama Jodemi. Ama you and me. Mbaka kileleni. Mume ni pakinda kosaje kuingia pako. Umeriba ya watch la kosaje time yako. Weni katelda kosaje vibe yako. Na vile ni mekunyua basi mindo baba yako.
Na ipiga ni kaime ni kosea. Hune ifinya nanganga na kuto sea. Nika piega hamuna ipima. Pima, pima, nanganga na kujinya.
Chapa kipo, chapa kipopo, chapa kipo. Chapa kipopo, chapa kipo. Chapa kipopo, uwe ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipopo, chapa kipo. Chapa kipopo, chapa kipo. Chapa kipopo, uwe ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Goddess in this bitch got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine fine. If you ask me every time it's kill time, huh? Everybody wanna rhyme to the song. Murder, murder, murder like I'm Don Corleone, huh? It's lunchtime like a butt with a thong. Put the ting in my face with me, the ding dong. Ayo T, that come hold me waist. Make me bend down when I'm giving you the taste. Boy, better handle this bad girl craze. You know you can't come before me finish me race. Better know that. Let her out, give me more. Come, give me more, give me more, give me more. And come, let her out, give me more. Come, give me more, give me more, give me more.
Gong gong kuwa duka, gong gong kuwa duka. Budi ikunja takatoa kutu. Wambo ndio form anadai sekete. Finya lila lolo bila kelele. Tingalingaling is a it man thing. Bitch wa kipao tunaligolizing. Teka juice rather than kuketa tango. Tunadarua darua apa pandambua.
1, 2, get a tango. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a tango. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a tango. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a tango. 3, 4, a big taco.
Ukikatika na haga unawaiwai. Waroro wenye taco wana die die. Vitu safi mangwai tuko high high. Rimore cheki vile pungi mesimama. Niko bridge niko on samahani. Mbichwa kibao tokea jogizani. Ziwake sana tu dare hama fainti. Zikishika unawai mshikaji. Ndani ndani kwa ndai ni mamanzi. Meditation marinating the formation. Cheki vile wanambao kia tumbati. Mamdemu wanawai mkondikaki. Ona vitu zinasonga maskani. Tingi tingi cheki siana fiti fiti. Biggie biggie wana bam biggie biggie.
They say I'm getting money, talk to devil, my Bugatti. They say I'm getting money, Junshamba, Yadi, Ferrari. nishiko ndani yani
Atichoko chrada gani
Siku izi masomo stress Labda tsome tai chi Walai mademu itu andandu Uwafiti stand viti Nairobi hakuna manzi ya bure Labda dos na BBC Rap yako mistambui Kani ya Kenya u Dubai I game nilianza mi With up toka zamani 1, 2, get a taco 3, 4, a big taco 1, 2
DJ Crystal Kelvin on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Crystal.
Apa bana ni manoko kwa finale na wanga wasipongi kango ndani miwa bubu sana sana kango kazi tayari wanadachi mini mpane na ngoshua jona pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka
juma juma ilale ndani chungu za kajaba cheki bati nikidunga nege juni kati cheki kina masi sisi lati zungusha mahaga lefty righty na cheki mamini lungu dati zimeshika zimerunda niku nasty kumeja tumushi na wanati
hapa bana ni manoko kwa finale na wanga wasipuongi kanko ndani miwa bubu sana sana kanko kazi tayari wanadati mini mpande na nko shua jona pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka hapa bana ni manoko
hati ndo negeto juu kenya siyami ya mbebe akizungusha mgeza ndani kwa ndani niko daro ni menyanya ifikie wazazi ketisha piga teok sori ya nyaru sitaki kwenye dada tene dada teora saba tende kaka mbuze nalia bila nakatika boss mbuze kuzi
Pabana ni manoko kwa finale Na wanga wasipongi kanko ndani Mi wabubu sana sana kanko kazi Tayari wanadachi mini mpane Na nko shua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pabana ni manoko
Pizi ni pizi ya liza manda na kunyandulia Mamoshi moshi papas mina unguza Atisle kipongi na gezanga punguza Nakane mtoto wa mati yangi nitachunguza Nikoriet, nikoriang, nikoliet Nikot yang suku wa tek wa ses wa top wa akuna uba ima ya kwanda tuk tuk Moga void dead jaga kama
tuk Apa pala ni
Metro Area's number one party DJ, Crystal.
Pache best na my boys to me chill to nakata mizinga aluta. Na my name only come na na to na kwanga girimba aluta. Na my wetete wetete boss kutabaki umelola aluta.
personally try friend asembe. Most beauty man wati tu zatene. Bodyguard wangu wote ni malele. Wanna die na wabeng kama champion. Minishitu wa nukulitene.